Urwandiko rwandikiwe Abanyafilipi, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo na Timoteyo, abagaragu ba Kristo Yesu, turabaramukije mwebwe ntore z'Imana ziri muri Kristo Yesu zo mu mujyi wa Filipi,
hamwe n'abayobozi b'itorero ry'Imana n'abadiyakoni baryo.
Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Shimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse, iteka iyo nsenze mbasabira mwese nezerewe, mbitewe n'uruhare mufite kimwe nanjye rwo kwamamaza ubutumwa bwiza kuva bigitangira kugeza n'ubu. Ndemeza ko Imana yatangiye uwo murimo mwiza muri mwe izawukora, ikawunonosora kugeza umunsi Kristo Yesu azaza. Sinabura kubagiraho mwese ibitekerezo nk'ibyo, kuko mbahoza ku mutima. Mwese mufite uruhare ku buntu Imana yangiriye, haba ubundi ku ngoyi cyangwa igihe nari ngifite uburenganzira bwo kurwanira ubutumwa bwiza ngo bushinge imizi muri mwe. Imana niyo ntanze w'umugabo ko mbakumbuye mwese mbitewe n'urukundo rwa Kristo Yesu rundimo. Kandi icyo mbasabira ni ukugira ngo urukundo rwanyu rusheho kugwira, ngo mumenye byose, musobanukirwe byose, kugira ngo mushobore gusuzuma ibintu mumenye ikirushije ibindi gutungana, bityo muzabe mudafite amakemwa cyangwa umugayo umunsi Kristo azaza, ahubwo muzabe mwareze imbuto z'ubutungane zihesha Imana ikuzo n'ishimwe mubikesha Yesu Kristo. Bavandimwe, ndashaka kubamenyesha ko ibyambayeho byatumye ubutumwa bwiza butera imbere, ku buryo abo mu ngoro y'umwami w'i Roma bose ndetse na rubanda rwose bamenye ko nafunzwe mporwa Kristo. Ikindi kandi, izi ngoyi zanjye zatumye abenshi mu bavandimwe bakomera kuri Nyagasani, maze barushaho kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora, bamwe batangaza ibyerekeye Kristo babitewe n'ishyari n'amakimbirane, ariko abandi babikora babikuye ku mutima. Abo babiterwa n'urukundo bazirikana ko nashinzwe kurwanira ubutumwa bwiza. Naho babandi batangaza ibya Kristo babiterwa no gushaka kwishyira imbere n'izindi mpamvu zitaboneye, bibwira ko binyongerera imibabaro yo kuba kunguye. Mbese bitwaye iki? Baba babiterwa n'urwitwazo cyangwa n'ukuri, uko biri kose Kristo aramamazwa. Ibyo biranshimisha kandi bizakomeza kunshimisha. Icyo nzi cyo ni uko bizamviramo agakiza, mbikesha amasengesho yanyu no gufashwa na Mwuka wa Yesu Kristo. Dore icyo mfitiye amatsiko kandi niringiye kuzabona, nta kizatuma nkorwa n'isoni. Ahubwo, ubu nk'uko bisanzwe, nzakomeza kuvuga nshize amanga, kugira ngo naho nabaho cyangwa napfa, imibereho yanjye iheshe Kristo ikuzo ryinshi. Ku bwanjye, kubaho ni Kristo, naho gupfa byambera inyungu. Nyamara, niba kubaho kwanjye kwatuma nkomeza gukora umurimo w'ingirakamaro, sinzi icyo nahitamo. Meze hagati nk'ururimi, kimwe cyo ndifuza gutabaruka ngo nibanire na Kristo, ndetse nicyo cyambera cyiza bihebuje. Nyamara mwebwe icyarushaho kubagirira akamaro nuko nagumya kubaho. Icyo nemeza kandi nzi neza nuko nzagumya kubaho no kubana namwe mwese, kugira ngo mutere imbere kandi mwishimire Kristo Yesu mwemeye, maze muri we ishema ryanyu risesuye kubera jyewe, kuko nzaba ngarutse muri mwe. Gusa mujye mukora ibikwiranye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ndamutse nje kubasura cyangwa ntaje, nzumve ko mukomeye muhuje umugambi, mushyize hamwe gushishikarira kwizera Kristo mubikesha ubutumwa bwiza. Ntimugaterwe ubwoba n'ababarwanya, nicyo kizabera abo bantu icyemezo kivuye ku Mana ko bazarimbuka, naho mwe kibabera icyemezo ko muzakizwa. Koko kandi, Imana yabagiriye ubuntu niyibaha gukorera Kristo atari ukumwemera gusa, ariko kandi inabaha kubabazwa ari we muhorwa. Iyo ntambara murwana niyo mwasanze ndwana, kandi nk'uko mwabyumvise na n'ubu ndacyayirwana. Abanyafilipi, umutwe wa kabiri. Mbese mwahawe gukomera kuri Kristo? Mbese urukundo rwe rujya rubarema agatima? Mbese Mwuka we yabahaye gushyira hamwe? Mbese mugirirana impuhwe n'ibambe? Nuko rero mugire amatwara amwe, mukundane kimwe, muhuze umutima n'inama, nibwo muzatuma ibyishimo byanjye bisendera. Ntimukagire icyo mukora mubiterwa no kwishyira imbere cyangwa kwikuza, ahubwo mujye mwiyoroshya. Umuntu wese yibwire ko mugenzi wa muruta. Umuntu wese yirinde kuzirikana ibyo gusa, ahubwo ajye azirikana n'ibyo abandi. Mujye mugira amatwara nka ya Kristo Yesu.
We nubwo yari asanzwe afite kamere y'Imana, ntiyigeze yibwira ko guhwana nayo ari ikintu cyo kugundirwa. Ahubwo yaretse ibye byose, ahinduka nk'umuntu, ndetse afata kamere y'inkorera gahato. Yabonetse ameze nk'umuntu, yicisha bugufi, arumvira, ntiyanga no gupfa, ndetse apfa Bambwe ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, imuha n'ikuzo risumbi ry'abandi bose, kugira ngo mu ijuru no ku isi ndetse n'ikuzimu bose bapfukamire Yesu, bamuramye, bose bamwogeze mu ruhame, bemeze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, ngo biheshe Imana se ikuzo.
Mwebwe abo nkunda cyane, iteka mwumviraga Imana, nimukomeze rero kuyumvira. Atari igihe turi kumwe gusa, ahubwo n'ubu tutari kumwe. Mujye mushyira agakiza kanyu mu bikorwa, mutinya kandi muhinda umushyitsi, kuko Imana ari yo ubwayo itwarira muri mwe kugira ngo mushake kandi mukore ibyo yagambiriye. Mukore byose mutinuba kandi mutagirana impaka, kugira ngo mube abana b'Imana batagira umugayo, baboneye, batagira amakemwa, batuye mu bantu b'iki gihe babahemu n'abagizi ba nabi, mubabere nk'imurizi murikira isi, mubagezaho ijambo ry'ubugingo. Ibyo bizantera kubiratana ku munsi Kristo azaza, byerekane ko ntirukiye ubusa cyangwa ngo mvunikire ubundi. Ahari amaraso yanjye azagomba gusukwa ku gitambo mutura Imana, ari wo murimo muyikorera, mubitewe no kwemera Kristo. Bibaye bityo, nzabyishimira ngo namwe mwese mwishimane nanjye. Namwe nuko nimwishime ngo nanjye nishimane namwe. Nyagasani Yesu nabishaka, niringiye ko bidatinze nzashobora kubatumaho Timoteyo kugira ngo ngezeho inkuru yanyu impumurize. Niwe wenyine mfite duhuje kubakunda kandi wita by'ukuri ku byanyu. Abandi bose baharanira inyungu zabo bwite aho guharanira za Yesu Kristo. Muzi ko Timoteyo yerekanye ko ari ingirakamaro, akorana nanjye umurimo w'ubutumwa bwiza nk'uko umwana akorana na se. Niwe rero niringiye kuzabatumaho nimara kumenyaho ibyanjye byerekeye. Ubundi kandi ndemeza ko Nyagasani nabishaka ntazatinda kuza iwanyu. Nabonye ko ari ngombwa kubatumaho umuvandimwe Epafrodito, dufatanyije umurimo kandi turi kumwe ku rugamba. Ni intumwa yanyu mwohereje kugira ngo ankorere kuko nari mukeneye. Yari abakumbuye mwese kandi ababajwe cyane n'uko mwumvise ko arwaye, kuko yari arwaye yenda gupfa, ariko Imana ikinga ukuboko. Si we wenyine yabigiriye, nanjye yarabingiriye kugira ngo ne kwicwa n'agahinda kageretse ku kandi. Niyo mpamvu ndushaho kumva ari ngombwa kumuboherereza kugira ngo nimumubona muzongere kwishima, bityo nanjye nshira agahinda. Muramwakire rero mwishimye nk'umuvandimwe muri Nyagasani, kandi umuntu wese nk'uwo mujye mumwubaha. Erega yari agiye gupfa azize umurimo wa Kristo yigerejeho ngo yuzuze ibyo mutari kunshoborera ubwanyu. Abanyafilipi umutwe wa gatatu. Ahasigaye bavandimwe, mwishimire muri Nyagasani. Sindambirwa kubandikira ibintu mbisubiramo igihe bibafitiye akamaro. Mwirinde za mbwa arizo bagizi ba nabi bakunda ibyo kwikebagura. Ahubwo nitwe twakebwe by'ukuri, twe dusenga Imana tubikesha mwuka wayo, tukirata Kristo Yesu wenyine aho kuyemera ubwacu. Jyewe mfite impamvu zatuma niyemera ubwanjye. Haramutse hagize uwibwira ko afite impamvu zo kwiyemera, jyewe namuhiga. Umva nawe, nakebwe ku munsi wa munani. Ndi umwisiraheli kavukire wo mu muryango wa Benyamini. Ndi n'umuheburayi butwi. Ku byerekeye gukurikiza amategeko, ndi umufarizayi. Naho ku byerekeye ishyaka, natotezaga umuryango wa Kristo. Ku byerekeye ubutungane buzanwa n'amategeko, nari inyangamugayo. Nyamara ibyari bimfitiye inyungu mbibara ko ari igihombo kubera Kristo. Ndetse ibintu byose mbibara ko ari igihombo iyo mbigereranyije n'ubukungu buhebuje buzanwa no kumenya Kristo Yesu umwami wanjye. Kubera we nemeye guhara ibyo nitaga inyungu zanjye byose, maze mbibara nk'amazirantoki kugira ngo nunguke Kristo kandi mpore muri we, niratana ubutungane buzanwa no gukurikiza amategeko, ahubwo nirata ubutungane buzanwa no kwizera Kristo aribwo Imana itanga bushingiye ku kumwemera. Icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe, bityo nkaba niringiye kuzazurwa mu bapfuye. Si ukuvuga ko namaze kugera kuri ibyo cyangwa ngo mbe naramaze kuba indakemwa, ahubwo ndacyahatana kugira ngo mbishyikire nk'uko nanjye Kristo Yesu yanshyikiriye. Bavandimwe, sintekereza ko namaze kubishyikira, oya, ahubwo icyo nkora ni kimwe, nibagirwa ibyahise maze nkihatira gusingira ibiri imbere. Ndaharanira kugera aho dutanguranwa ngo negukane igihembo Imana imfitiye mu ijuru mbikesha Kristo Yesu, ari nabyo yampamagariye. Twese rero ab'indakemwa nitubifate dutyo, kandi niba hari ibyo bamwe muri mwe bafashe ukundi, Imana izabibahishurira. Uko biri kose, dukomereze aho tugeze twe gucogora. Bavandimwe, mwese mugenze nkatwe, kandi abakurikiza icyitegererezo twabahaye muba ari bo muhanga amaso. Nabibabwiye kenshi, n'ubu nongeye kubibabwira mbogoza amarira, abenshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo ni ukurimbuka, kuko Imana yabarinda. Ibiteye isoni bakora bikaba ari byo birata, bahuza umutima ku by'isi. Naho twe, iwacu ni mu ijuru, aho Umukiza dutegereje azava, ari we Nyagasani Yesu Kristo. Azahindura imibiri yacu yoroheje, ayigire nk'ufite ikuzo, akoresheje ububasha butuma ashobora kwigarurira ibintu byose. Abanyafilipi, umutwe wa kane. Nuko rero bavandimwe nkunda kandi nkumbuye, mwebwe kamba natsindiye kandi nishimira, nimuhagarare kigabo bakundwa, mukomere muri Nyagasani. Ewodiya na Sintike, ndabinginze, nimuhurize imitima kuri Nyagasani. Kandi nawe mugenzi wanjye dufatanije umurimo, ndagusaba gufasha abo bagore, kuko bafatanyije nanjye kurwanira ubutumwa bwiza. Bo na Kiremeni n'abandi twakoranye, amazina yabo akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mugumye kwishimira muri Nyagasani, reka mbisubiremo, nimwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Nyagasani ari hafi kugaruka. Ntimukagire ikibahagari ku mutima, ahubwo igihe cyose mumenyesha Imana ibyo mukeneye, muyisaba, muyinginga kandi muyishimira, maze amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu arindira imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Asigaye bavandimwe, ikitwa ingeso nziza cyose n'igikwiye gushimwa cyose n'iby'ukuri n'ibikwiye icyubahiro, ibitunganye n'ibiboneye, ibikundwa n'ibivugwa neza, aba ari byo muhoza ku mutima. Ibyo nabigishije rero, ibyo nabagejejeho, ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, ibyo byose muba ari byo mukora, kandi Imana itanga amahoro izabana namwe. Nishimiye cyane muri Nyagasani, kuko noneho mwongeye kunzirikana. Erega n'ubundi mwaranzirikanaga, ariko mukabura uko mubingaragariza. Ibyo simbivugishwa n'ubukene, kuko uko ndi kose nimenyereje kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi kubaho gikene, nzi no kubaho gikungu. Aho ndi hose n'uko byamera kose, namenyereye guhaga no gusonza, menyera kugira ibisagutse no kugira bike, mbashishwa byose na Kristo ntera imbaraga. Nyamara mwagize neza ubwo mwifatajyaga nanjye mu makuba nagize. Banyafilipi, igihe nari mvuye muri Macedonia ngitangira kuhatangaza ubutumwa bwiza, muzi ko ari mwe muryango wa Kristo wonyine wagize uruhare ku byo nungukaga no ku byo nahombaga. Nyiri Tesaloniki, nimwe mwanyoherereje ibyo nari nkeneye, ndetse si rimwe gusa mwabikoze. Erega ntabwo ari imfashanyo zanyu nkurikiranye, ahubwo nifuza ko mwebwe murushaho kunguka. Ubundi kandi ibyo mwanyoherereje narabishyikiriye, ndetse biranasaguka. Ibyo nari nkeneye byose ndabifite, kuva igihe Epafrodito yangezagaho ibyo mwamumpereye. Ni ituro rifite impumuro nziza, ni igitambo Imana yemera kandi yishimira. Namwe Imana yanjye ntizabura kubahundazaho ibyo kubakenura byose, nk'uko umutungo wayo uhebuje uri muri Kristo Yesu ungana. Nuko ikuzo ribi ry'Imana Data uko ibihe bihaye ibindi. Amina. Mudutahirize intore z'Imana zose ziri muri Kristo Yesu. Abavandimwe bose turi kumwe barabatashya. Intore z'Imana zino zose zirabatashya, cyane cyane izo mu rugo rw'umwami w'i Roma. Nyagasani Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu.